Emizanyi empakaza amasomero ga sinye zompio gwebigere mu Uganda yoneza National Boys Football Championships olwaleero zigenda kuddamu okuzanyiwa n'emipiira munane gy'omutendera gwa ttiimu 16 ku ssaawa 3 ez'okunkya bannantamego w'empaka ez'omwaka ogw'edda Babuddo SS baakwambalagana ne Kawempe Muslim ate nga Mbale Progressive yakutuuka ne London College Nansana. Ku ssaawa 5 ez'enkya Kyaddondo SS yakuzuzumba n'enkoma SS ate nga Moose Courage egenda kwambalagana ne Mentor SS. Ku ssaawa 8 ez'emisana Bukedde ya Progressive South yakutuuka ne Greenlight Islamic ate nga Numasa SS bakwambalagana ne Busia SS. Ku ssaawa 10 ez'olweggulo Masaka SS yakuzuzumba ne Lubiri SS olwo Madina Islamic SS bambalagane ne St Mary's Kitende. Mpaka zino zijja kukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi guno era zindira kusomera Lira Town College.